le bonga we tshwere nyo arba kene manyoro.
Shule ke tlala bontsha ba diga di dustbin, thuba dipale tsa diponenyana tse ra di ti. Ha tlhaga ka khona re bobile mo lefifi. What happened and who did it you won't even see. Ke ampulela manyora bona ke o shapa jwang. I like it aba tlala ba bona ke o trapa jwang. Mosamane ha o jamane skampo tsa water kwang. Where the money, where the guap, this ain't no water gun. Ke bokini, yes, yes. Clip of tech, ra go search. O setlhare sa le botane rona re tlo le kgetlha. Ha re fetsa ka wena o tlo sala o le mosetlha. Tlhano la dipokoto sa le di lepelela. Batlamasan, loma re go pagolole tlamasan. Ska batla ke letse tshwa batla ga sa maramasan. Ska bapaisa o ka re wa isama ke o kgamasan. Ha ka tlela masepakanyang go tswara matla pa.
Kgoni bo bone le itena soft. Sa morobi nna ke kena ke betsa para mtlape ngwe mogote. Tshebi di ne mogote mo le go le molodi. Tshebi kele di tsotlhe tsotsi ga re go foke. Hey! O la metsi ao le madisan. Ke re go monate ne re tsela basadisan. Godile ke kgerisiwa ke maphati phati no ke pusa squint. Two fingers la butaku o tla utlwa ka bo
blacka blacka blacka. What's up motherfuckers? Blacka blacka blacka. Batla zaka motherfuckers e ka izaka.
Iga inyuku.
And we go blacka blacka blacka. What's up motherfuckers? Blacka blacka blacka. Batla zaka motherfuckers. Iga inyuku. Iga inyuku. Iga inyuku. Iga inyuku. Yeah 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 yeah.
Iga le mo fatseng kare le talo la pudi jo. Samutaka sepele koraga bota si yo douchebag. Jaka pushback o nganga miriri yo douchebag. Praga diamond arbeze ndiri the douchebag. Flash panga mo le fao faung ro. Thalala thase fatseng kare re tswa taung ro. Kgobokanetseng kare maenke manga humbo. Ne tsotsi bolo la stetang kare ke ka lagoon. Rola batheo rola panya panya rola le tukutso la tsotseo. Sala ka kousi wa pole buruku tso di checka gore diamond a chafata o datse. Salama senta babetse mandaga. Tshwara tsotsi ka club a sala kgwa di thapa kya. Polela tsotsi slam a bone ke motatsa mo ke lefapha la po. E seng e tswang dinaka o ke le retela bot. Ke trapa ke mogata.
Chance ba eletsa so tsela ntlola me no ya ke tshono nye a tla sala me why chance do this re ke tshotsa re ba la ke ka ke tse buruko o futhi
a re buruko bo tutu fetse jebe man punya kutsa kutsa ki tshukunyetse khwakela medi nga na khetsi mukhuru metse no tsa khale bona no buruletse o nyetse
ema mo ngwanaka are se tsabane kopa fela mphetho tsaka ke mo sebetsi mona kopa sa senya na kwaka o tla re ba sekele wa thuri wa ke traka wa kura wa taka tsore le pao pao ha ke ntsa karato ntse pin number 3 sa masike go shebile bo ja pizza mo speech ama so di rekile nga ni le ba ga ma shady fuckers o ja the highest grade with the ganja
fama dino kwane di fili kwane di ratsame di jatsame bo utwa hi ke phunye hi when I utwa da na ke utwe hi straight from the underground digging for a pot of gold like bitches tripping on and pole who taking for them O's when I hit the fucking floor I come gun blazing through the door brought my 11 to your home this switch at the oven on no di lasere hotetse makelwana o kometse mochale more letse mokhuku tlokometse ke zaga 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 ho petutse ho le troko mo di office nyoko mo di committee ke go fa community ba rwesa morwalo wima ka moso ha ke senya tabolo re ya me criminal ke tla motietse di thoto ba ipotsa na re go ri ja ka ntene ke phanda zaga 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 zaga
ka se ka isaka iga inyu
iga